This is an MUT Radio podcast.
More about them. Joining us in studio today, Umuntu Ohlala Eqashile nje ngosiyami kwamanje uqashile. Was raised the president of iBhinqa Nation usanda kugcotshwa laphayana kwiShayamthetho saKwaZulu-Natal as umholi webutho lamabhinqa egcotshwa isilo uMrs. Zulu kaZulu. And you know the drill, go big or go home, or bring your A game or don't come. Ladies and gentlemen, we are joined by Ungizwe Mlambo kaMchunu all the way from eNkandla. Siyamazi ke kuma radio stations and ephinde abe uMC kwenhlelo ehlukahlukene. Baba Macingane, sawubona, siyakwamukela ohlelweni.
Ninjani
baba?
Sikhona kakhulu ku-radio abafundi lapho ke MUT.
Hayi, sikhona baba, siphilile ngempela.
Yeah.
Siyakubona lapha ezinkundleni zokuxhumana, siyakubona ukuthi you are quite vibrant and opinionated and all of that, uvulelekile nje kahle kahle ezinkulumeni zakho. But kukhona umuntu la ngaphandle ongamazi ubaba Macingwane ukuthi ubani.
Ongangazi ukuthi ngubani kanjani, mhlawumbe ushiye igama lesibongo njenga-interview. Oh, myself, lo sasusha esikole. Ka, mina kutoba zimtawukela kazami qoma ngoba zimthatha ivuma vumane ebhonyekwa lesemeli ka ngoba ngisho phama uyivobile umntathe obulaleni izwa. Akazani ngene izono mfana kwahla kwazami indokini. Bani ushaya inyanga zola shopani, bani ushaya isangoma uzophula apho sithela phezulu okwenyoni kuyobuya kuze emhlabeni kuyofika phansi sekuziyibhodoko. Ake kusibambe sithatha enkamukulu sonqasha esanqasha. Inkunzi yokaka khona ku-100K eMasinga Road.
Sabonga kakhulu baba Macingwane, siyabonga kakhulu. Baba Macingwane, kulezi insuku igama lakho nje lisematheni kakhulu kubantu, ngoba sibone lapha kwiShayamthetho sala KwaZulu-Natal eMaritzburg isilo lapho siphakamisa khona igama lakho ukuthi sikubeke njengomkhuzi wamabhinqa. And sawubona futhi last weekend emkhosini wamagana uphinde futhi wagcotshwa isilo. Sithi ngabe lokho mhlawumbe usizwa kanjani wena, kusho ukuthini kuwena?
Ngizizwa ngithobekile kakhulu ukuba ngempela ke okanje nenindo omnyama ongabe into yabazingwa ngabe ndibukwane makhosi eguqulwe njengayithole eke inyathe emnyama kandaba imbuto zimakhenkenene eke okwambombusha omnyama umashikizela shimpi yakhe uveze nonyanda veze kuyawufa abantu kusale yibongo sale zibadabula emanxeweni eke coco simbonile yawazinza waminza nangesicoco sakhe la engasho ukuthi kumzukulu wana wamakhosi akwaZulu aphile abe inkosi akwaZulu esihlalweni sakhe eke inkosi uMrs. Zulu kaZulu thini kaBishop Khali ekaSolomoni kamamonga osuthu eke kanye ekacetshwayo kampande. Ngithobela kakhulu ukuba alokothe eke umntwana omncane wasemachunwini eke ongelutho kodwa owazi ukuthi usebenzela nje isizwe sawuphonga namageba nokukhuthaza intsha yakithi kusukela kudala. Ngeminyaka ewu-16 years ngineminyaka ewu-16 years ngaqala ukuhamba iphesha kwezilwandle ngidlala wona ama-plays lawa athinta umlando wakithi kwaZulu. Ngihambela umhlaba wonke, more than 68 countries worldwide ngiwahamba. Ngangazi ukuthi kanti umuntu uhambe ekutha nje ebonga amakhosi edlala imidlalo yamakhosi akithi kwaZulu. Kanti uNkulunkulu nethonga liyazi ukuthi ngelinye ilanga umuntu uyolokothwa ukuba abe ngosikuphotha eke sesilo samabandla wonke. Eke njengoba sengicotshiwe nje phakathi endlini zeShayamthetho ngaphinde ngagcotshwa esigodlweni sesithile emachubeni ukuba ngibe umdidiyeli eke nomongameli wamabhinqa eke South Africa yonke jikelele.
Hayi, kumele ngisho baba Macingwane ukuthi ngisho nomfundi Archbishop akaze agcotshwe kangaka njengoba ugcotshiwe nje wena. Hayi baba, siyakubongela kakhulu.
Zikhala kakhulu ke wena, oye, hey, zikhala ke manje. Uzobonteka phaya uzoyibone. Hey, uthi uhlanya nizogijima lonke niyofuna ubenhood.
Hey, Sasha Nkosi. This is a future. Go stream live at www.met.ac.za/MET-radio. Sihlale nani baba Macingwane la ku MET Radio. So baba Macingwane, ngicela sibuyele kancane la ku radio career yakho. Usasebenzela lapha SABC, waziwa njengomuntu kahle kahle nolwazi oluningi when it comes to izinto zesintu. And wawunohlelo lapha ekuthiwa i Midnight between 2 a.m. no 5. Olalukulekelele kufundiseni isintu. Nakho ke umbuzo engifisa ukuwazi ukuthi ngabe baba kanye namasiko kusahlonishwa mhlawumbe kulezi khathi ngokubona kwakho baba?
Akusahlonishwa nhlobo nje njengoba ku-edwa olunye ulimi nje lolu lwama i-sign language as an official language kuyinto enhle lokho. Ngicabanga ukuthi nabo laba be-official language uma benganakile bogcina bengakwazi ukuyitholikela bona ngenxa yokuphathuka kolimo lunhlanhlatha lubheke bakweni ngakho ke njengoba usho ukuthi emsakazweni ngangabe ngizama ukuqondisa ulimo ukuthi dlala ngenkota dlala ngolimo inhlelo enjengalezo ngizoyimemezela namhlanje bese ngiadressa iNation ngo 6 yokuthi sikulungisa kanjani ukuthi using ama social media platforms that are in front of us ukuthi eke ulimi lwethu siqala siliqoqe lubumbeke luye phambili ngoba even ngisho nothisha abase ezikoleni njengamanje uthola kwabona impela bengazi lutho kwangathi isiZulu lesi ebafokusa kakhulu eyinqenzo sentshonalanga nakuyiculture sentshonalanga ekuthenini eke bakwazi ukuthi balokhuje baphushe ulimi lwabo ulimi lwasentshonalanga bese bekuthi kanti njoba amashayina egijima umhlaba wonke nje la akhuluma isishayina leyo nto leyo ibalulekile ekuthenini nathi uma ngabe sigijima umhlaba wonke sitshale isiZulu sakithi ney'limi zakithi eNingizimu Afrika lokho kuyosilekelela kakhulu-ke mina-ke ngiqonde nonqongo nolimi lwesiZulu lwesiNguni engizokwazi ukuthi ngiphinde ngiqale phansi ngelikhuthaze kubantu njengoba sengichutshiwe nje sengimkhulu umongameli wenu ngimqoqobele ngimiphethe bese ngimfundisa ukuthi kukhulunywa kanjani ulimi izisho nezakha
hayi cha sizwa kahle baba yazi ngiyathuka
uma kuthiwa kwakhala nyonini kusho ukuthini lokho usukelaphi
hayi
uma kuthiwa ke awuhambi umvundla ziyawunqanda phambili kusho ukuthini konke lokho tshela ngempoto shala ngolimi saziya ubuciko balenkulumo
hayi sizwa kakhulu baba ngicingani ngiyathuka nanokuthi ngicishe ngakhuluma isilungu bele kuqaleni ngiyabona ukuthi hayi cha ngabe nginyathele wrong
kakhulu hayi kwasigithi sikhona njalo e ngathi uma sengigijima laso ungaphuma umbongozini lapho bese uthi hayi lo muntu udla intelezi kanti cha ucabange kwaza kweqa
hayi sizoba macingane uke wasebenza lapha kwa Love Life nihambela amazwe ke aphesheya kwezilandle ngabe lokho mhlawumbe kuye kwakulekelela nikuthene igcine usungumsakazi
kungisiza kakhulu ukuthi ngisebenze kwa Lifeline la okwakuthi khona ngisebenza as psychological counselor ngagcina sengiwufacilitator wakhona for 7 years and then ngaphinda futhi ngaphezu kwalokho to remember ukuthi ngihambe umhlaba ngihamba ngokwama-stage plays ngiyenza ama-tour especially e-Europe nako-Northern America ngasuka lapho-ke mangibuya-ke sengingena kwa-Lifeline ngasebenza khona ngazinza ngathola ukuthi-ke umuntu ofokusa encwadini ngafunda ngenza i-psychologist ngaba yenza i-child and youth development unkosazana Dlamini Zuma wangithatha okunyaka ka-2003 saya lapha ngaba yi-ambassador ye-youth in Africa sihambela-ke ECPAT International la esasihlala khona ko-Egypt nako-Tanzania ko-Mokoro ko-Tanzania ko-Dar es Salaam sihambela-ke amazwe ase-Africa sibhekana ney'nkela zase-Africa ukuthi zingalungiseka kanjani i-challenge youth development kanye ne-human trafficking eyayiningi kakhulu ngaleso sikhathi manje-ke ngithe ma ngabe-ke sengithole i-opportunity yokuthi ngingene emsakazweni ukhoza FM ngangena ngumuntu o-well equipped in terms of i-health and safety yabona ukuthi ngazi-ke umongo wempilo ukuthi-ke ihamba kanjani ngi-understand futhi ne-psychology yomuntu ukuthi umuntu ucabanga kanjani ufika kuphi ngokucabanga with an experience engithole kwa-Lifeline lokho kwenza umsebenzi wami walula-ke ukuhambela amakwamamazwe omhlaba kwenza ukuthi uma ngifika emsakazweni ngisungule i-program eyabizwa ngokuthiwa-ke ukhozi international la okwangenza ngigcine ngiba ngokuqala ngqa ukuyosakaza phesheya kwezilwandle during inauguration ka-Barack Hussein Obama the first black president of the United States of America in Washington DC ngo-2009 uzokhumbula-ke ukuthi lokho ngasho ngiluhlelo libizwa kuthiwa ukhozi international where I connect ama-South Africans with their loved ones who stay and work abroad. And then ngiyenza ama-surprise on kukhalwe kube mnandi kusherwe the historical moment, beautiful moment in on air, surprising your own parents while you are in overseas. That program yaledela ekuthenini ngigcine ngimenywa e-capital ekuthenini ngoba first president lo angimenywe ecapital ukuthi ngibe khona mhlawana oqupheka umlando ucotshwa umngameli oqala omnyama uObama lokho ke okwenza ukuthi emveni kwalokho ngihambe ngiyosakazela khona phesheya kwelwandle ngihlangane no Martin Luther King the Junior ngihlangane na near president emhlabeni jikelele so ibaluleke kakhulu ukuthi leyo experience leyo sikwazi ukuyitshala ebantwini abasha bazi ukuthi umhlaba mkhulu kakhulu bangabuki iNingizimu Afrika nekwaZulu-Natal kuphela.
Hayi sijabule nje baba sijabule kakhulu.
Akuthokoza mina ndo.
Yeah. Njengoba baba ke so ugcotshiwe lapha ke isilo kuphi mhlambe singakulindela kuwena?
Onginokulindela kimi isibhax nje nifake imvubu izohlala emotweni nginishaya nginikhiphe emathaveni. Ngisenhlelweni zokuyokhuluma naye inkampani yakho Brenhudi neyako Omega ukuthi baselekelele nangama discount nangoxhaso elekthenini sikwazi ukuthi ubhinqa bethu bube unjoba ema universities buyistyle esihle kangaka nje uno bhinqa Friday bhinqa Tuesday bhinqa Wednesday leyo nto leyo eniyenza ema universities ngizonivakashela bese nginibekela futhi nomongameli wenu ozoniphatha ema university osemncane kube ne women structure kube ne women's league ye president the presidency bese kuzoba nezinsizwe ezincane zamabhinqa and all of us we are non politically and we are not politically affiliated but we have all political opinions we are allowed to express our political views but we must not lose our roots and our culture as well so lokho ke kuzosiza kakhulu ekuthenini lento esiyiyo ingaphunyuki ngoba ngelinye ilanga eke so ngabi nabo ubuZulu bethu singabi nawo amabhinqa uma isasa lethu siliyeka entsheni yaseNingizimu Afrika.
Baba sasiya ngasemaphethelweni kukhona mhlambe okuyisifundo osukufundile mhlambe kumaphutho sokwawenza or ama failures osokwawenza empilweni.
Manake kulokho ke ntombi ayikho into ebaluleke njengefailure empilweni. Because ngola semzini bathi history is more than just the past created by the past. It influences the present and it paves the future. If you look at the world right now, it comes from ama mistakes amaningi kakhulu enziwa abantu. And then they sit down. That's why a postmortem, when someone is dead, a postmortem ibalulekile ukuze kwazi ukuthi uma ke kwathinteka le ndawo umuntu uyafa to save the future. Ngakho ke maningi amaphutha umuntu awenzile empilweni abe isifundo sifunda ngamaphutha nabanye abantu nami ngenza amaphutha nabezayo befunde amaphutheni ami kodwa kubalekile ukuvuka ukuthi uyithintithe eke ungayishonzi njengo oyizeleze na njengomuntu ongeke sakwazi ukuthi ke kuye ke phambili yilokho ke nje ke iphutha mina ngicabanga ukuthi ngilenza kakhulu empilweni because I'm a generous person by nature is overtrusting.
Overtrusting. Ay, siyenza kakhulu baba. Before
abantu bathembe but not overtrust them because people are out there to betray and to destroy what seems to be the future of this country.
Ay, sizwa kahle baba. Before sivale la kukhona mhlambe ongathanda ukuthi ukusho nje kuyintsha nje yala esikoleni.
Ngathi ke mina lapho esikoleni indawo leyo engikhokhosha wekusasa lezwe kunabaholi kunoso babhizinisi kunabantu abaningi abayikusasa lelizwe kodwa mawuthi uyakubuka sometimes siyayiduduza sithi ukufa kuyimvelo bese vele sebithiwe in order for us to survive we need ukuthi sikusho lokho sizikhohlise thina sometimes not only all deaths come naturally. Sometimes umuntu uyafa efanxa amaphutha akhe namangamaphutha awenzileyo empilweni. Ayikho into ebuhlungu njengokuthi umzali akuncengele ikusasa lakho umuntu omusha. Khona abazali labadayisa iy'nkomo beze lapho kanti iy'ngane zophinda zibe homahosha lapho. Zikhohlwe yikubo zibe tempted to abantu abamafica ephambili abangena indaba leyimpilo zabo. Ayikho into ebalulekile ukuthi uma umuntu osemncane ufokase ukwazi ukuthi uzi uyizilinde ezintweni zobumnandi ujabule makufanele ujabule ufokase ucabangele ikwenu unginabadla idakamizwa imiphelo nesizwe njengamanje samabhinqa ophethe ibutho elingenawo umlando wedakamizwa la emabhinqeni nalapha kwamasikandi asinawo lo mlando wedakamizwa silwa nalempi yamakane nje yeyitela lezi abayiphuza abajikishela la ngazo yitage salwa leyo mpiki ukuthi chaba kwethu lindani nasetshwaleni lindani utshwala kabaleki ngoba ukubam njengomtata ngabantu sebahlala kuphakathi njengamadada ngakho-ke kubaluleke kakhulu ukuthi intsha yakithi izithibe ngoba siyoba nekusasa elinjani uma sinentsha eziyidakwa ezinama-drugs engena-future akwakhiwa mizi akaganwa akuganwa ke zishiphishi yabo manje yingakho-ke nje-ke ukuthi ngithi mina entsheni ibalulekile ukuzithiba nokuzilinda angiyazi akumnandi kodwa kunomvuzo omuhle
baba umuzwa wakho kugcina nje ukuthi njengoba kuzoshintsha inhlelo ke ngomhlaka 1 April kumsakazo neminingi njengoba thina sithanda kuzo nje nokukulalela kungenzeka mhlawumbe ukuthi sithole kwezinye zama-radio station
uthi ngithole ini
kungenzeka yini njengoba kushintsha iy'nhlelo ngomhlaka 1 April kuma-radio stations amaningi siphinde sikuthole usemsakazweni thizeni ngoba sithanda thina ukukulalela nje baba
ngeke ngeke mina emsakazweni mina ngiyongena njengongqongqoshe ngiyokuthula iy'nhlelo nange njengomongameli wamabhinqa ngiyothula izinhlelo ey'shoyo ukuthi sibekephi siyizwe njengamanje ukuthi ngiqale phansi ngiyosakaza yiyo lento esiyalayo yokuthi abantu they don't want to pave the future for the next generation they want to be glued in one thing until I exhaust agcine efanayo leyo nto leyo kubalulekile to throw the spear to the next generation while you are still active so that you can also be active with other programs
hayi siyabonga kakhulu baba Macingane ngesikhathi sakho noku-honoration nje invite ethi sibonge kakhulu baba
ngiyabonga kakhulu nkosazana next time ningixolele ngiyofika amathupha lapho emsakazweni ngizothula zonke iy'nhlelo zamabhinqa ngiyabonga kakhulu nkosazana
hayi sobe sikulindile sigqoke no-Brandwood ngalolo langa ngakhululeka
nazo-ke ngifuna idunise zonke idunise zonke basesiqhamukile lapha zidunise eziphethe
ithawuni
This is a MUT Radio podcast.